turacyari muri processes imwe nibirarangira ariko kwa gatandatu ushize niho twagize habonetse umwanya wo kugira ngo bashaka kumusezeraho baze kumureba muri funeral home ya Vienna niho ashyinguwe muri iki gihe provisoirement kuzamutabaza ntiturabyemeza neza igihe ejo habaye misa nanone muri Saint Athanasius ahantu yajya agasengera basoma misa mu kiratini nk'uko babigiraga mu Rwanda ni nacyo cyatumye bahakunda akaba yarabaye muri iyo kiliziya imyaka 25 ejo bamugiriye seremoni za nyuma misa yasomwe n'abapadiri batatu kandi misa nkuru bamusezeraho haje n'abakristu benshi basenganaga nawe kuko n'abantu bari barabaye inshuti kuwa gatandatu utaha itariki 5 nanone niwo munsi wa nyuma wo kumusezeraho abatigeze baza bashobora kuzaza kumusezeraho kuri uwo munsi nanone bizabera kuri muri Vienna nanone muri funeral home
abo bapadiri basomye misa mu kiratini harabaturutse mu Rwanda bari barimo
oya na bintu ko ari bazindi batatu ni nabazungu ariko harundi musenyeri wo mu Rwanda wikabwayi wari waraje yarahari nawe muri iyo misa ndetse na pastore Ziramsisi nawe wari waraje avuye mu Rwanda nawe yarahari baje kumusezeraho
ubu rero mwavuze yuko gutabariza umugogo w'umwami mutarafata icyemezo muri mu mishyikirano se na leta y'u Rwanda kugira ngo mufatanye noneho mumenye uko umugogo w'umwami uzatabarizwa naho uzatabarizwa
ntituremeza neza uzatabarizwa ariko ubwacu twebwe kutabarizwa mu Rwanda ntabwo tuzabikora naho baba babishaka ariko igiye nkuri ntangiye nko muvugizi w'umwami nabasobanuriye ko ngomba gukurikiza icyifuzo yavuze kiriho kandi gikwiriye kubahirizwa kandi no mu muco no mu mategeko ndetse ya leta kugira ngo icyo iryo ijambo rya nyuma ry'umuntu bakurikiza ikintu yivugiye ubwe naho ibyifuzo bazana ubu ngubu ntabwo twabifata ngo tubinyuranye n'igitekerezo yari afite ndabona icyo gitekerezo cyo kugira ngo tujye kumushyingura mu Rwanda nibwira ko kitariho rwose
yaba yarabasobanuriye impamvu atifuza ko umugogo we ujya mu Rwanda
ibyo babigize kenshi bashatse Kagame akiri vice president niwe waje kumusaba kugira ngo atahe ariko akavuga ngo akuriye gutaha ngo nk'abandi banyarwanda ibyo yarabisobanuye kandi yanabibwiye Kagame ubwo ati icya mbere binyuranije na constitution y'Ababiligi babasigiye kandi ariyo mu kigenderaho ntabwo yigeze igira amendment kuko muri iyo constitution yacaga umwami igaca n'umwami Kigeri wa gatanu ati sinshobora kuza ngo nkore binyuranye na constitution y'igihugu ati icyo gihe baba bafite uburenganzira bwo kunkoraho icyo bashaka cyose kuko nabanyuranije n'umuco na constitution mugenderaho yamubwiye impamvu ze zose ndetse n'ibaruwa harimo ingingo nyinshi zose ntacyo bakurikije agiye ahubwo yaravuze ngo umwami Kigeri wa gatanu yaze gutaha ngo kereka abonye red carpet binyuranye n'amagambo twari twavuganye
none rero ubu bakomeje
no kongera kohereza ambasaderi nk'inshuro zindi zigeze kuresha atari ku iteka bakazana igitekerezo gishya
ariko se none
ubu babikoze ni ubu ngubu
yego
pastore Ziramsisi yari yaje nanone kubimubwira aramubwira ati ibyo navuze mbere ntabwo ntacyo mpindura bakwiriye kubanza bakabisubiza
kugeza naho umwami atangiye yari yagumye kuri icyo kintu ko n'umugogo udashobora kujya mu Rwanda ibyo bintu bitarahinduka
yari yarabahakaniye kuva mbere kandi n'ubu ngubu n'icyo ubundi se yemera kugira ngo asubire mu Rwanda biba byaravuzwe ndetse kandi hari na YouTube iriho ngira ngo mukurikiye muri za YouTube ziraho hariho aho bavuga ibyo yivugiye ubwe
hari inyandiko yasize ibyo byose bikubiyemo
nta inyandiko yigeza avuga nta birenze ibyo ngibyo inyandiko zirenze ibyo yivugiye mu magambo ni iyi
Bwana Boniface Benzigye umuvugizi w'umwami chansoriye w'umwami hejuru y'ibyo byose twavuze se hari ikindi mwifuza kongeraho
ya icyo nifuzaga kongeraho nuko nabariya baje kuvuga ntabwo ndamenya mukuri niba baratumwe na leta cyangwa niba ari byo bitumiriza uko nubushize baje bavuga yuko batumwe na leta kandi bagezeyo barabyihakana ngo baje ku bwabo n'ubu rero nta kintu kimpamiriza ukuri niba baje ku bwabo cyangwa se niba baje ku butumwa bwa leta zose ni confusion
ariko se iyo baje kugira ngo muganire ntabwo nyine baba bafite ibarwa ibaha ububasha n'uburenganzira bwo kuvugira leta
oya nta na kimwe cyerekana yuko bavugira leta kuko ni nabyo nyine bagezeyo barabyihakana n'ubu ngubu rero nta kimenyetso kindi bafite cy'uburyo baje nibo baje ku bwabo naho ibaruwa ya leta ntayo
mukabona se bizarangira gute ibyo byose ko muvuga ko ari urujijo murabona bizarangira bite
iyo bagira urwandiko rwa leta byo nabaha n'ikibazo kimwe leta yashatse kumucyura nk'umuturage none barashaka kumujyana nk'umwami iyo ni contradiction
biravuguruzanya
none se ko bahakana bati ngo akwiriye kuza nka rubanda kandi none bati twamucyura mu cyubahiro nk'umwami ubwo wakumva
Muyandi magambo bavuga yuko umugogo we wajyanwa mu byubahiro by'uwahoze ari umukuru w'igihugu koko ari umwami w'u Rwanda
none se ubu ngubu niyo bakimenya kuki batabimenya kiriho ngo babimukorere
Chancellor y'umwami ukaba n'umuvugizi w'umwami Benzigye Boniface ndabashimiye
murakoze nawe kubimbaza